I broke my backbone waiting, but in the end, man, I could have ever thought this boy would get to do with some with physics. Now I groove and you bounce up, ladies come and rewind you in a juga. Good darling, good darling.
I came a long way from being broke. Someone didn't get serious, they thought I was a joke. Kumandi pregeta ineyo edi bro. Sama ziwa kuti wondi lenga ampanga provoke. Miracle started to happen, got a good job. Barely 4 months later, got my first promotion. The next year, I got myself a demio. This was a display of faith in locomotion. Sana ndisiye pondeka, ama ndi pulumuta kuzifuamba za matempa. Ama ndi uza tadeka, zabu ino zili ntsogolo mwana wanga uzapepa.
Kutali, mami ni kutali ni kuchokela. My mistakes anga na watolela. Dati kutali, kutali, mambo ni kutali ni kuchokela. My mistakes anga na watolela.
Pangono ngono nkanazi ono ngandisha humwa. So ipa zonse ndi mapanga komosa nyumwa. Ndi matogoza sina punzile zazituma. Nda punzitidwa kulimbikira kuti mpeze chuma. Kumakulupilira komosa panga puma. Ndi makumbukira antu waku mandibona. Kuti ndilibe awadi koma liloona. Ndi napita konko ndi kukawa tuta. Sana ndisiye pondeka, ama ndi pulumuta kuzifuamba za matempa. Ama ndi uza tadeka, zabu ino zili ntsogolo mwana wanga uza beba.
Kutali, kutali.